Kuze kukhuliswe imitamo yokushabalalisa emandla e-fourth wave, litiko letempilo libambisene nebalingani balo, licalisa umkhankaso wokukhulisa kutfolakala kwelusito lokugonya kanye nekwenta lula tindlela tekugonya. Mhlaka 1 kuLweti, akunogcina ngekutsi labanye befu bakhone kuvota kuphela, kepha singakhona nekutsi sigonywe. Titeshi tekuvota letingetulu kwa 1,000 titobe tinetindzawo tekugonya letimisele kwesikhashana. Awudzingi ke kutsi ube ngulobhalisile kuze ugonywe, kuphela nje nawu ne-ID yakho. Yenda lusuku lwakho lokuvota lukusebentele ngalokuphindwe kabili. Vota uphindze ugonywe. Kute wati kabanti ke yonke imininingwane yale titeshi tekugonya letivute nawe, vakashela i-website ye-SA Coronavirus.